For a couple of reasons. Obviously, Liverpool Football Club has big support in Norway, so it's important that we come and visit the supporters and spend some time with them. And you know, secondly, I'm still in touch with John and Arisa, still big friends, and he invited me here, and it was something that I couldn't turn down, so I'm really excited to be here.
Gerrard again. Oh, he loves the fire then! What a goal by Steven Gerrard!
Gerrard har over 90 landskamper, nærmere 400 Premier League-kamper, og har passert 140 mål.
To Steven Gerrard, brilliant goal!
How important do you think it is for football stars to do a thing like this?
Yeah, I think it's important. You know, I'm lucky to be a Liverpool player. I'm Liverpool captain, so it's important that I travel around to different countries and meet and greet the fans. You know, they support the club and they travel to Anfield year in, year out. And now it's important that we give something back.
Det setter gutter 12 Sannidal stor pris på. Even, Ola, Christian og Kasper vet hva Gerrard god for.
Han veldig stor. Han topp 3. Han veldig god. Han har vært en av de store spillerne i lang tid nå.
Kjempegod. Det tøft å møte en av verdens beste spillere.
Ja, helt utrolig. Jeg har sett en scoring. Da skjøyte han fra rundt 40 meter da, og mål. Det var litt kult. Ganske langt.
Ja, eller han har liksom bare spilt for Liverpool også, da. Det litt teit å bare skifte klubb hele tiden.
For penger, masse penger.
Ja.
Og beskjed fra stjerna til ungene. Veien til topps tøff, men drømmer kan oppnås.
It's important, you know, young guys to make sacrifices, to work hard, to try the best, to try and achieve the dreams. It's very difficult to get to the top of football, but it is possible. Basically, you know, keep fighting for the dream.
Hele besøket hang i en tynn tråd. Privatflyet fra Portugal fikk problemer og måtte ned i Paris, og der satt han i 3 timer.
Jeg ringte jo han og satt i Paris, så det klart han var veldig lei seg for at det så sånn som det så ut. Men han skjønte at det var så mange unger som ventet. Det såpass stort i Norge, Liverpool, at han vil komme her og vise og gi litt tilbake.
Over 6 timer for sent kom han endelig. Fra scenen kunne han fortelle om like store nerver som arrangøren.
I'm wait for the aircraft to be fixed for 3 hours, so I've been on the volume as well.
Vente. La oss ta bilder med siste gruppa. Kom an.
Jon Arne Riise håper Gerrard får et så fint opphold at han kommer tilbake.
Yeah, of course. I'm sure I will be back. You know, this is a fantastic thing that John's doing. And hopefully one day in the future I'll come back again.